Ukuvikelwa ngaphansi kwegazi likaJesu, by All Nations Gospel Publishers. Amariboni amancane abomvu. Ngolunye usuku ngesonto ekuseni, ngisemusha eLesotho, ngaya endaweni esentabeni. Lapho ngingena esigodini, ngabona isikhukazi nezinkukhu eziyishumi nambili zigijima. Ngaqaphela futhi ukuthi ngayinye yezinkukhu ezincane inoriboni olubomvu oluboshwe emhlane wayo ngemuva kwamaphiko ayo amancane. Kwakuwumbono ohlekisayo ukubona amachwane egxumagxuma efake amariboni awo emhlane. Lokhu kwangenza ngabuza kumnikazi wesikhukhukazi ukuthi kungani izinkukhu zifake amariboni. Ubungazi ukuthi okuvikela ukuthi bangathathwa oklebe, kubuza umnikazi. Wangitshela ukuthi njengoba sasingekho esinye isivikelo sezinkukhu kulelo zwe eliwugwadule nelingenazinkuni, oklebe babendiza behla ezintabeni ezizungezile futhi bathathe inkukhu ngemva kwenye, kodwa uma beboshelwe iriboni elibomvu emhlane, babengalimali. Ngacabanga ngokujulile ngale ndaba, futhi lapho ngisendleleni eya esontweni engangizoshumayela kulo, ngezwa sengathi uNkulunkulu wayenginike intshumayelo yalelo sonto ekuseni. Nokho, ngaphambi kokuba ngiqale ukushumayela, ngabuza ibandla ukuthi kwakuyiqiniso yini ukuthi amariboni amancane abomvu ayeyovikela amachwane ekuthathweni uklebe nanoma iyiphi enye inyoni yasendle. Bangiqinisekisa ngokuthi uklebe akakaze athathe inkukhu egqoke iriboni ebomvu. Ngatshelwa futhi ukuthi uma amariboni abomvu eboshelwa emhlane wezinkukhu eziyishumi futhi eyeshumi nanye ingenalo iriboni elibomvu, uklebe wawuzoshwibeka futhi uthathe iriboni inkukhu encane phakathi kwazo zonke ezini. Lokhu kwangikhuthaza ukuba ngikhulume ngesivikelo thina, njengamaKristu, esinaso ngaphansi kwegazi likaJesu Kristu. Njengoba nje abantwana bakwa-Israyeli bavikelwa kumbhubhisi ngegazi lewundlu elafafazwa ezinsikeni zeminyango, kanjalo nathi sivikelwe ngegazi likaKristu. URahabi, isifebe saseJericho, nabendlu kayise nabo bonke ababenaye, bavikelwa futhi bagcinwa bephila ngentambo ebomvu ayibophela ngaphandle kwefasitela. Igazi likaJesu Kristu elisihlanza kuzo zonke izono, kunye Johane kunye ivesi isikhombisa. Ngokuqinisekile unamandla okusivikela kuklebe omkhulu, onguDeveli. Eqinisweni, iwukuphela kwesivikelo sangempela kubo bonke ubuthakathi namandla amademoni. Isambulo kunye kubili ivesi kunye kunye. Lithi, bamnqoba ngegazi lewundlu nangeqiniso abalishumayelayo. Ngiye ngaba nakho, phakathi neminyaka engamashumi amane yomsebenzi wobuthunywa, ukuthi konke ukuhlasela kwezangoma ezinamandla kakhulu namandla amabi kaSathane kwahlala kungenamandla okuvikela amandla egazi likaJesu Kristu. Iqiniso lokuthi uklebe uzothatha kuphela lowo owawungenariboni elibomvu emhlane walo, phakathi kwazo zonke ezinye, libonisa ukuthi ukusindiswa kuyindaba yomuntu siqu. Akwanele ukuthi ubaba, umama, abafowethu noma odadewethu basindisiwe. Umuntu ngamunye kumele azazele ukuthi ungaphansi kwegazi likaJesu Kristu. Kwakungenzeka ukuthi lama riboni abomvu ashiswe ilanga, abe grey ngombala, ukuze kuthi uma ama riboni angashintshwa abomvu, uklebe wehle futhi ubambe izinkukhu naphezu kwama riboni. Lokhu kubonisa ukuthi akwanele ukuhlanzwa ngegazi likaJesu Kristu futhi ukuvumela lokhu kube yinto ekhohliwe. Kufanele sazi ukuthi sihlanzekile ngegazi likaKristu futhi singaphansi kwesivikelo salo. Uma izono zakho zingathethelelwanga nenhliziyo yakho ingahlanjululwanga ngegazi likaJesu Kristu, uklebe omkhulu uDeveli nakanjani uzokubamba. Ngakho ke gijima uye kuJesu uvume zonke izono zakho kuye bese uqiniseka ukuthi, uma sizivuma izono zethu kuNkulunkulu, uyakugcina isithembiso sakhe, enze ukulunga, uyosithethelela izono zethu, asihlanze kukho konke ukungalungi. Kunye Johane kunye ivesi isishiyagalolunye. Negazi likaJesu, indodana yakhe, liyasihlambulula ezonweni zonke, kunye Johane kunye ivesi isikhombisa. Futhi uyasikhulula emandleni nasebusweni besono. Iqiniso lokuthi amariboni amancane abomvu aboshelwe ezimpikweni kusikhumbuza amaphiko omthandazo uNkulunkulu asinike wona. labo abathembela kuJehova ukuze bathole usizo bayothola amandla abo emisha. Bayophakama ngamaphiko njengezinkozi. Isaya 4:3 kunye. Lokhu kusho ukuthi ukukholwa kwethu kuJesu Kristu kumele kuhambisane nemithandazo yethu, okusho ukuthi kufanele sicele uNkulunkulu ukuba asihlanze esonweni futhi sithembele emkhulekweni ekuvikelweni kwegazi lakhe. Othile wabuza ukuthi iribbon encane eluhlaza noma eluhlaza okwesibhakabhaka ingaba isivikelo esihle njengesibomvu, okwadingeka ngiphendule ukuthi izenzo zethu, kungakhathaliseki ukuthi zinhle kangakanani ezingase zibukeke ngokombono womuntu, azikwazi ukusivikela ebuhlotsheni. USathane. Isaya 4:6. Sengiphetha ngingafakaza nje ukuthi phakathi neminyaka engamashumi amane edlule, angikaze ngizwe noma ngibone uKlebe ethatha inkukhu eyayineribhoni elincane elibomvu ukuze livikeleke. Futhi angizange ngibone noma yimuphi umntwana kaNkulunkulu enqotshwe uSathane, kuyilapho behlala ngaphansi kokuvikelwa kwegazi likaJesu Kristu.